Rwanda ro we hagati mra Afrika majepfo yawe haru Burundi majaruguru yawe haru Uganda iburasira azuba hari Tanzania ehi burengera azuba hari Zairemba Rwanda nakiye ekuririmba Rwanda rutatsibi irezi byinyi ehe nkimina rurangitse ku masonga umva Birunga bigutatse nkamuhabura bushokoro ibiranye inagahinga ehe sabyinyoye kwejebeho na Bubote buri ekari simbi ibirusha mazimbari ikwisong ehe ni yatuma yerera nanki nyange umva umunya mahanga ya arayibonye ese mama nuru yange wiharazi mpinga umwana we Rwanda ya aramusubije atoya ahubwo nu Perera no motivo va Ihani tiki derecho mo morena Ibiza bikunda uhanurimbura mururwo rurera anerwe impinga hari nutundi turunga turutaka Amakoro tashashe mubisiza akikizo wereda anerwe ibiyaga ikarago bihinga cyunyunyira kigu yehe burera ruhondo byo mu murera umva ishyamba rikikije ibyo birunga ihari mu ibisi mbabi isanu Ibyatumye kwa mama arizi yose Yehe nizanga yeza hukuza mahanga umva Abanyamahanga ingeri zose Ibahora baza uzirore Yehe ngo ishyanga ntazi habazi ibirwanda umva Imbegi bisimbani iteye amatsiko Ibya bitsitsi byo mu mitanzi Yehe iya bushokoro na karisimbi umva Imbegi birunga biyingi nesho Imbegi bisimbani isobe tsimire Yehe ni bimwe mu byiza urusha amahanga Rwanda ndirimba anwaga kamba Rwanda ndirimba anwaga kamba Rwanda wekishije urumbye nirira Rwanda wenda tumuse kuki yehe Rwanda ncu urangemesa mbi ahiga umva